Oluzulume
igwe bike.
Oluzulume
igwe bike.
Igwe bike.
Oluzulume.
Maka ndị oluzulume na Germany, maka anyị were na nwayọ nwayọ na anyị na-abịanụ. Ife anyị lụnụ were ike n'ụwa nụ, anyị na-enyelu onwe anyị aka nụ, anyị na-azọbịa na-emegbu emegbu nụ, ndị anyị lụrụ nọ kalịla kalịnụ, ndị na-enwere nne na nna nụ, anyị na-enyelefe aka nụ, o nwezi onye ikpesịrị ike nụ, anyị na-akwado n'ihe maka na oluzulume. Ndị oluzulume,
anyị bi na Germany o. Anyị bi na Germany o.
Germany ka anyị bi si ebi nụ.
Anyị bi na Germany o.
Manụ uche anyị n'elu ụnụ.
Anyị bi na Germany o.
Ekete swafi odun no ya ko luzulu me ya kamisemu icho kuna no 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 manu gbeni anazu na jamu kanyi lulu wa fori anyanu ndi oluzulu na jami ni kanyi bi ebinu kanyi me ka chijo ke mi anyi bi na jami
anyi bi na jami
ndi oluzulu
anyi bi na jami ni o.
Eze Chukwu fụrụ n'anya Kwan n'Ohapu Kingdom, President General Oluzulume na Germany, Nze Okwuamoji Kwan. Okwuamoji bie, onye ọma ndenidi mmanụ, onye ọma chịla ọlụ jebenu, na ndị oluzulume kwe n'azụnụ, na nke onye lụrụ kejekwu maka ya n'enu ụwa donu, onye ọma n'ọchịchị n'ọdị anyị mmanụ. chile kwa moji no habu kindo mutenu chijo gena ndegwa vya lebunu opanje balimu onyobu na weba ulimu alusi edo nzo kwa moji geba nirunu onyoji onyomana kiko nyoja mano imu Desiano, High Chief Chris B. Mandy Ndo Koba Akajugo 1 Dim Wawe Lugo Nihi Oma Ancient Kingdom President Olusegun Toya Union Namaiham General Secretary Bia Olusunu making the Delakubo Nonyoma Delinje Benu Nanyipu Nyoma Mibiki Senefu Member Ifi Obi Wande na Germany Kondana Olusu Mune Coordinator Europe Rick Boss Limited and Lady Lagos Yeneli Mulolo Yenu Lolo Grace Noma Ndokoba Wanyoma Gabani High Chief Sisimba Nasonu Ezu go chinye the one of a hapu kindo mudi so filinu Nobu westi ni mogi isi genu CEO mba naso aso kakiba lilite Chairman umwa hapu na jamini Olusu lume national treasurer Olu United na hapu ba treasurer Jamini onapu lagu ihobu nono Founder, Olu United na Hanover. Keneli Mulolo Yimu Amuche Mbana Somwanyu Osi Mbana Hapu Oso Die Anyama Nukube Chief Edwin Anyamu Biko Bilinu Osi Na Wata Bulo Galanyanu Anyama Nukimanu Wanyamuri omanze viliyo Chairman Zonal Association Munich Assistant General Secretary Oluzulume na Germany Member Oluzulume Inauguration Planning Committee Yana Lolo Jennifer Chiamaga Anyanwu Chief Justin Lesi Abubaka Mwamba Onye Chichi Jesus, on your man, then he's a fool. On your woman, one, rum and restaurant. Namasu, also, he was dating his agent. On those who knew, General Masaja Secretary, the governor in Germany. Then I live on the sea for you, no. Lolo, Chile, Stanless, Abubaka, Mamba. Lolo, my new man, on your man, the body, and the body. Prince Chibuzo Ndowa Oke mwamulu no biese ni sobilinu Wanyu mwese na chini yoma jise jenu Ebu PRO bili na njike nebi PRO obusu lumena jani Alolo Godia Madeline Ndowa Ndowa gabalu Ijina ioji filimu Okwesili kwesileze Ite nasa Chiprovostu gabani runu Opa chiprovostu Noluzu na jamini Okwesili kwesileze Esi mojo nyuma Nyuma biko gabani Keneli modosi ya kuyinu Mwanyoma Lolo, blessing Isioma oji Lolo kwesi ni kwesi leze kifite nasa Wanyoma jabani Dezenu High Chief Engineer Patrick Paddy Duru Chime leze wang Numona Ancient Kingdom Grand Petron Ashim. Director, Paddy Construction Limited, Iroko Nibo na Germany. Onyo man anyi kinu pali. Kenele mu lolo yinu. Lolo, Nkechi, Paddy Duru. Ugo Simba. Omasiri dia wan. Rumu na kingdom, man yon baga bani. Aji fuso ma Benjamin Uchi na Gabi. Apapo di kisu, kemu, na miri, mihi tu boma. Apapo di kisu, na namba gonyo ma biti. Ode kununu di manu, nenu, woma jama, ibo, neyi, nope. Woma jama, oru united. Ndigo na Germany and Nigeria. Only see Ndigo na Germany. Family member, Ndigo Forum International and Germany. Chief, Nse, Ike Wosu. Happy to see you. Chief Alphonsus, Chukwu Dolue, Opatosu Ahwan, Robert United Kingdom, Founder Olusona Union, Grand Patron, Old Olusona Union, Initiator Olusona Union, Founder Igbo Union, Mawadu. Lolo, Lovely, Chukwu Dolue, Adaki bi an Obero, Ancient Kingdom. Chief Emmanuel Otumu Biko Abidinu, Ibe Malesi Oku Dizizi, Obi Bi Ocha Sidizi. Agumwana Moloha, Interlink, worldwide, German base, Roger Manali Kennedy, Akuba Boro University. Kompena, Olusu Lumena Germany, Roger Manali Kennedy, Nse, Chief Eugene Bosita Obi, Akuluno Nawo Mama, CEO, Barazu Venture, Nigeria Limited. Producer, Osimor Stable, and Sachet Water, now one man, with your man and the Kennedy. Chairman of Olu Union, my fair dog. President, yes, your mommy, and he's so beautiful. Omeka, me, a one, no food, get your way, you go, one, I jam me. Oh, new jam, yes, I got that, yes, Machine One Umowa CEO Oloma Import and Export Nigeria Limited Global QMO Germany Ndiyo Magabani Ifunu Lugani Nebu Nandiyo Lusulu Lena Vasu Desenu Diki Mike Ebe Heaven Ambassador President Old Olusona Union of Germany, CEO, ISO, Global Investments, Onyoma Nani Kennedy, Onye amasi abeje na nwanke na gisi fie Yeneli modezi akoyemu Lolo, Michel, Osi Mama, aruka kwa mwanyo Osi akupia Chifu maiko kechuku bilinu Ese buko kwa na kwa mama Aye nje jemba CEO Mike Silvers, importer and exporter, Najamini. In Kenya, Lolo, you know. Lolo, Jennifer, Ugechukwu. Okulo, Galicia, United Kingdom. I heard you jump back about you, run your mock at you, put in the man. They said, you run your money, so you put them more. Se mwa chukwu bilinu Aku chinye ni watamu Aku kame ni kise jenu Lobu isi kisi pia Udobu Wenye amu kame ni nyama nisu Aku chinye ni watamu Na chinye kene nye yeke Mpa na ndị ọlụ zubere na Germany na baga n'ilekwu maka ya. Oge gofa bazụ na mbili nụ ife fa gbanụ zeri genu nenu wanụ fanwelu ugwu na mba na mba nụ mana Germany gaba jiri nemi fafulanyanụ ndị ọlụ zubere chijo gede genu etu ndị si emenụ etu a ga-ekwesa akpọbanụ ọlụ zuru ume na Germany ndị ego ndọma na ndị ekele anyị wee kedebe sa Desmond obi ọha onye ọma si n'obodo bibi ọchasị wee bịa Robibi Ochasi Kisi Bianu D.O.B. Limited na Germany Member Olu Union na Bemen Nsoji Naka Humphrey Ugochukwu Niso Bibi Ugesu Ugo Onye Omasi Umuwa Member Delegate and Inauguration Committee Treasurer, Old Olu Union. Na Stuttgart, Onye Ọma na Anyị Ekenele. Nze Chief Anselem Uchenna, Mba Amara. Ogwu Ehi, Grandfather Nizo Bili, Onye Ọma na Ịdị Mma. Onye ọma si ụmụ ezeoma ebele dike na manado ogboro ọgụ kọnvena memba maka n'isi kama nwa dibie ga-anwụ mgbe ọlọgwụ dị n'ọfịa gwụzi mụ odogwu na anyị kelele na Bemen Ebu Oma HM Kingdom Kise Jelu Lugu Tani Igbo State Odogwu Nde Nweli Yunde Nwobi Genu Woko Obi Oma Omogo Wan Ebu Oma HM Kingdom Dino Dosi Akoye Mrs. Nkwazi Solomon Yayade Obi Dia Esi nwanyị dị ụfọ odozi akwụsịlụ ma ndị mmadụ abalịrị ambasado Collins Sony onye ọma bilinu esi nwa enyi mee obili ndị ọma na anyị ekelenu administrator vice president Olu Zubere top guard zone and his wife Lolo blessing enyime mama ka m si yọ chukwu nwa nyama ọba chigozi esi oke eke bidi wafọ n'ọlụ na Feburg na Germany ka ibi odogwu gaba n'ihu egwu nu ka anyị woshi ala azụ Injinia Edwin Uchechukwu Mmadụ Amute Zimba One Namucho Ohunya Chairman and Managing Director Atlantic Bank Industry Limited Treasurer Olu Senatorial Union Namahen Keneli Mulolo Yinu Lady Catherine Norma Mado Ugodi Ajeje Mba One, Namuto Honya, Director Ucheji. Micromedic Limited, Eket Nigeria. Ndo mana yeke nunu. Asena madada kajali woman awa. Baka nivonye na lumenu wa yeke kumake ya. Ade uonwe fuku. Ndiya luzu lume, unulu nanyi fulianyanu. Dijo kewe kube nenu wadenu. Ndiya magaba nuniru nenu wanu. Ndiya luzu lume. Chima, Leonard, Emegwele, Assistant Financial Secretary, Osu, Namahim, Former Financial Secretary, Igbo Cultural Organization, Namahim, CEO, Chima Tess, Najamini, Esiafa Gego, one, I want mama. Kenele mula loyenu. Mrs. Oninye, Perpetua, Emegwele. One lady, one yomana ni kenele mula. Esiano, High Chief, James Chibuzo, Esiano. No more call of this. What do Mechatronica, Engineer? Chief Mechatronica in KFZ Service, Najamini. Member OSU, Namayi, Jamini. Ekundi okenye kanyi netinu. ifanyi manyanu ne no begunu mega no begunu mezuku no begunu ndi aluzulu me egunu kanyi wachi alazunu ifai baluzi eriganu wadonu anyi bagata nyesulike no yakugu geju kweligo ndi aluzulu me niko gabanu liru ndi omana nyike nebiyo Chief Lawrence E. Achibu Ikuku Ebube 1 Lusu Lomona Nadu Sedov Ex-President Old Oluzona Union Nadu Sedov Current President of the Progressive Union, Na Achim, Member IFIG, Germany, Member Olu, Delegates, Olu Zulume, CEO, Goldstone International, Germany, the phenomenon himself, Udoku Gabani, Jifu Mikey Jine, Dua Fondi, So Billy, Obu Loka Lewa, Namiri, Ngoku Kiseje, Ngena Lolo, Lolo, Niraku, Ofo, Ndomaga Banu Niru. Dainano, Ndiyalu Zulume,
Anjibina Jaminiyo, Anjibina Jaminiyo,
Anjijenu Kaina,
I need you.